Yeah. HBM. Avikipiki. This is Mads Boy.
Obudde bumpe twogere, kinnuma ku mutima ndiganki otole. Obwongu buluma amazinga gyogasangule. Levu gimpe ng'okiireko muwandule. Legeti y'omukwano kankutikule. Yiwa mayimuno njakiranga mwezi. Mikona fight for you njakuba balezi. Mukisawe ky'omukono yeka gwe ndaba. Olwakunaggwe buli obuwala n'engoba. Olwamanyati gy'oli engugu ne busiba. Me and you we make a wonderful couple. You know how we sharing addresses every purple.
Rwachi zetomfayo
obudde bumpe
Rwachi zetomfayo
akadde kampe
netunyumya netunyumya
netogera biri
netunyumya netunyumya
netogera biri
olivyange sendi bibyo omutima gugwe gwange ogwange gwe gugwo twesuubiza biriwo nebitanabaawo buli yakusoza namukimirangawo ne wobera mula ku kitanda mbagira wazigirawo zeyakuliisa sombose zirimu kawo
wazitenda kawowo
ululwo nakwata musawo ezike nandiwayo labu yaffe kakole teligwawo
nene biwundu ku mutima yekwe musawo
Rwachi nze tomfayo
obudde bumpe
akadde
kampe
netunyumya netunyumya
netogera biri
netunyumya netunyumya
netogera biri
obudde bumpe twogere kinnuma ku mutima ndiganki botole obwomu buluma amaziga gyogasangule labu gimpe ng'okiireko muwandule
legeti y'omukwano kankutikule
Yiwa mayimuno njakiranga mwezi Mikona fight for you njakuba balezi Mukisawe ky'omukwano yeka gwe ndaba Olwakunaggwe buli obuwala n'engoba Olwamanyati gy'oli engugu ne busiba Me and you we make a wonderful couple
You know how we sharing addresses every purple
Rwachi nze tomfayo
obudde bumpe
Rwachi nze tomfayo
akadde kampe netunyumya